Omukyala ono nga mutuuze w'Entebbe, omukyala Nansamba Norris, myaka 36, yava Entebbe n'agenda mu disitulikiti ey'e Wakiso ku kyalo Kirwanira Cell ekisangibwa Matugga Ward, Gombe Division, Wakiso, okusobola okufuna obujjanjabi eri omusawo w'ekinnansi gwe bayita Kayinja Shaban. Kyamukisa mubi nti omukyala ono yasangibwa ng'amaze okutemulwa, ate mugenda okumwekebejja ne tukizuula nti baasooka kumutuusaako obuliisamaanyi. Tulina abantu basatu be twakakwata. Nannyini ssabo gwe bayita Kayinja Shaban, Mukwanga Siraji ne munne Luswata Johnson, nga tumuvunaana n'ettemu ly'omukyala ono.